Papa wrote Squawo lost the most wanted. So go on,
Kuna kulata usina mali Wabalikani Watanga kukuna ni mali Kafela ni babo Kizimzi Kumbali yana sirini Itanga karevu kuna ni sirini
Wakulata unani mali
Famali by nine, get signature ya governor. Aka fela fela kufeli leba havana. Kukuta kukubuha inge walavana. Focus ina mali hakilika na savana. Hauna ni mali neke family meeting. Haieza hali haibanji you are missing. Ni bahabo bakubala hauna ni shilling. Kona moi nezi neke na hani zibinji king. It's like fali fasi falute zifela pondo. Hamu sinayo na musona fela ninja wonto. Mubeni mali mbone malato Kapa musika baniona mbone manyato
Kuna kulata usina mali Wabalikani Watanga kukuna ni mali Kaufela ni wawo Kizemzem Mbari ona sirini Itanga karevo kuna ni sirini
The realest baby.
Yeah,
stop saying my words. Yeah,
you got me. It's Kwabulo the most wanted. Rich Kid Baro.
Download it from Westside Music Blog.